nimejawa safi unabaya. Nimepata sijakosea. Jamani, this girl she's on fire, on fire. Akia Mungu sita retire, oh retire. Umenyimwa tabia mbaya, umenyimwa paka figa mbaya, umenyimwa paka sura mbaya. Maya, girl you on fire. Umenyimwa tabia mbaya, umenyimwa paka figa mbaya, umenyimwa paka sura mbaya. Oh girl you on fire. Penda ukidance slowly, me a die. Kidance slowly, me a die. Kidance slowly, me a oh. Girl you on fire, fire. Kidance slowly, fire. Kidance slowly, fire. Oh my girl you on fire. Oh girl you on fire, fire. Kidance slowly.
When you look at me, mina kupendaga, na nipendaga. It shows all of his will. Utakavyo nitati, wako I believe. Dunia yangu umeitala, wengine sipo. Nikiwa mapenzi karata, wako nimeambakopa. Na kupenda mpaka naogopa. Sije kondoka. Wanipa, wanipa, wanipatia faraja. Aya soma penzi baraka. Dunia nzima unanipenda mi. Sio simple. Umenyimwa tabia mbaya, umenyimwa paka figa mbaya, umenyimwa sura mbaya. Oh girl you on fire. Napenda ukidance slowly, ni hatari. Ukidance slowly, ni hatari. Dance so slowly, oh, 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 you're on fire.